I'm at zenberry.com. Super vibes. Super vibes.
Yeah, Tajo. Yeah, ndaye sapo kukala mchikondi Koma daily daily misozi Muntu ye mwene yondi kamufela Ndi amene tima wangana ndiswela Ndiga enda kundi igila malile Fone yake akuti ndisamagwile Iga kola akupita chapambali Koma amuna inuyo ndatambwali Mamuna emweyo agazi follow Asaone kasketi basi polo Deine yo kundi sandusaka polo Nazita ya gale bola ndili moyo Ndina yesa mtu wina zomwezo Ata ndivula anandisia pampepo Ndita peza wajitatu kundilanda Nkani zajikondi sisi natilaga
Zajikondi na yesa ko Ea nakonda ko pano Nazi tuluka Nazi Taya pano nazi wala ndi kutaya ntawi Ndisi endeka pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela
Ndina vomeleza vuto lindilanga Kundisia iweyo siku yamba Aliboso ena nandibasa mwana Kani zake zomwezi nanditaya Wati uma ndigonda nyomba sugusia Zoti uma ndidabula ndimaziwa Kuma ineyo ndilibe nazo nchito Bola ndikukala ndimoyo baziko Ntawi zina zake ukamalo njeza Inepena pake zima ndisegesa Fukuanza kusua mbidi ya nkatelo Kuma pano nango ndisia pampepo Deneyo ndinango fika botopa Fukwa amuna inu mulingati njoka Tika kupasa moyo muzati swelaso Demoyo wanga pano
Zajikondi na yesako Ea nakondako pano Nazi tuluka Nazi taya pano Nazi wala ndi kutaya ntawi Ndeka pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela pano navomeleza Nazolowela
www.amadzambiri.com